Abasubuzi abaleeta ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga balabuddwa nti basanye okugoberera embalirira y'eggwanga eri mu kukolebwa kubanga emisolo egirimu gyandibakaluubiriza embeera ng'ebintu bye bituuka. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kya Kasita Uganda Asumani Mwanje, emisolo egireetebwa gyandiviirako ebbeeyi y'ebintu okwekanama ennyo, na bwekityo abasubuzi balina okugenderera mu buli kye bakola.
Waliwo etteeka erya stiri eriri mu kutambula erya sovereignty bill, tusaba bannansi bonna abasobola okuwaayo obudde nebuba butono butya okugezaako okwetegereza, mulyetegereze tulabe butya kutandika naffe okugezaako okuvaako n'engeri gye tuwabulamu paliyamenti ku biki byeyinza okutuyambako okutereezaamu. Otherwise okusinziira ku bigenda maaso liyinza obutatuyamba nnyo naddala wakati mu kuyingiza ensimbi mu ggwanga lino, okukolagana ne bannaffe babadde badiringa ne companies directly ez'ebweru z'osuubuza z'oguza.